Nze nkukedde ku macha mama birungo Mukwano gwansula ku bwongo Nkwagala nnyo gutali musango Nze njagala nkufaanane tuwe balongo Bali baveko babigambo Kyenva nkunoonya nga kuba kalango Bwe nkuyita togeza okuwalira Kubanga bwe nyiiga ndwa okusonyiwa Omukwano manyi we guluma Nekululi nasindika muzeyi kisuze Nayagala kugamba ebitonotono Namuwa nakasimu andetereka video Balika begonze ng'emifaliso Nkusaba tobalaga ku kasekoko Banyazi wa mitima we batyo Oh 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 Nkusaba jangwe no Omukwano gulekle no Jangwe no Njagala nkukweke no Gwe mukwano neba kusiga kenziro Neba kuwa nebigo Ze wange kwesiga ngapiro Neboba wakulwanira muntalo Yadeba singa kokiro Niwa kuwa mainja mbenga zoro Ngena kukwagalanga sita na bigambo Yena tunuliranga muvako Oba kukwagalanga musango Ngasoba mpola mpola ngando zako Nina birungi bingi pepi tobi busa maso Laba yo gwenu Omukwano gwange mungi pepi ogweraga mu maso Togusulao Kusaba jangwe no Omukwano gulekle no Nani jangwe no Njagala nkukweke no
Clinics on the beat
Nze nkukedde ku macha mama birungo Mukwano gwansula ku bwongo Mpagala nnyo gutali musango Nze njagala nkufaanane tuwe balongo Bali baveko babigambo Kyenva nkunoonya nga kuba kalango Balika begonze ng'emifaliso Nkusaba tobalaga ku kasekoko Banyazi wa mitima we batyo Oh 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 Nkusaba jangwe no Omukwano gulekle no Nani jangwe no Njagala nkukweke no